Tricky boy, Twiga, Tricky Brown, Twiga, Tall Giraffe, yeah.
KS Beats.
Tabasamu, naselelea, sijapata nafasi ya kuongea, ni maleze jinsi amekamilika, shepu stam, nayo sura kapambika. Ananga akinita naitika, soja menengwa na alivombeka. Basi sema tutembe mita gani,
tembe Mombasa
hiyo mita ya kwani. Baby uko super, hakidanganyiki yo. Na olivo simple, tukamonekeyo. Nasema baby uko super, hakidanganyiki yo. Na olivo simple, tukamonekeyo. Ukipanda ninapanda, ukishuka ninashuka pia. Ukipanda ninapanda, ukishuka ninashuka nawe. Mi sikuache, naomba uniamini. Sikuache, basi baby nitunzie.
Purchase your tracks today.
Ulivojaza nyama mapajani, unanipa raha itoki ndani. Kwanza ulivo simple, akini mepata jiko. Ulizaliwa msupa, nikukule kwa kijiko. Kwanza salimi wazazi wako, uambie kwamba nakupenda, nakupa moyo wangu kena, ila usije nitenda. Ukitembea nyanga mtoto nani mada. Ah, hivi ni mwambie baba, mama au dada. Ah, kitembea nyanga mtoto nani mada. Ah, hivi ni mwambie babu, bibi au roda.
Ah,
ukipanda ninapanda, ukishuka ninashuka pia. Ukipanda ninapanda, ukishuka ninashuka nawe. Mi sikuache, naomba uniamini. Sikuache, naomba unitunzie.
KS Beats.
Yo, Rick Brown, Rick Boy Trigger, Tall Giraffe, Chokampukan. Yes.
Purchase your tracks today.